bank ya Uganda Development Bank evude netegeza nti etese okulaba ngetunda etonda we mirimo ejili mu 12 mu district obambi tundu eliyabu nyolo okusobesa abayo okweja munawo kira obwavo baine teka teka ezenjo zibatadde mu nsimbi ezili eyo mu buwombe nsanvu mbotano weddu eranga mu kitundu kino bagamba nti wakukola bakyonna ekisobola okulaba nga bakitumbula okusinziira kwakulira bank eno Patricia Ojangole ategezeza ati teka teka ziteredwa mu nsimbi baka sante zijja kwongera n'okuleeta omusolo eri eggwanga Uganda oguli mu buwombe mukaaga n'ekitondo bino byonna byogedde wakati mu kugulawo ettabi eppya mu kitundu kino ekya Bunyoro n'ategeeza nti enteeka teeka zebalina za kulaakulanya abaayo okwejja munawokera obwavu ate n'okwekulaakulanya mu ngeri ezitali zimu.